Matches the mixed genius.
What you saying again?
DJ
Lexus.
This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Uskinda kula Merry Christmas. Nam kuja shere nam skose pia kuja na jiba. Napiga shere umekuja umepiga mastipas. Mali kwa shere ukipata mtele pia mei.
DJ Lexus, your favorite DJ's nightmare.
This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Uskinda kula Merry Christmas. Nam kuja shere, nam skose pia kuja na jiba. Napiga shere, umekuja umepiga mastipas. Mali kwa shere, ukipata mtele pia meisha. Unazasema tuekele.
Sini kawaida nani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki matu nyanya bila nimechoma. This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Musinite kwenye bash. Na mna budget ya magode. Silipo kutembea na kasha. Taka majosi zote. Ngori niskatiwa. Ateri joni nyote. Naka weni wakwa. Weni wangu sa zote. Vidifanya kuku sana. Wengo na kuchemusha maji. Kuku kuku kumango. Tumio na watu wa roshagi. Sikiza vile naikula naikula. Dwengini wa lali. Naifanya inakuwa tamu. Hadima naibuwa na idari.
Sini kawaida nani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki matu nyanya vile nimechoma.
Niki BM tunivodo amani hunter sunguze shore anatumboya kwenye woi koma shadan koma ching
vitu vini janta
koki darling koma njiji juini starter na niki BM tunivodo amani hunter sunguze shore anatumboya kwenye woi
kunyo kek utetisha hadi prisma kaiko form so utaeza prisma tuya mam akondani neza prisma
show em how it's done homeboy
Niko Bash.
DJ Lexus, your favorite DJ's nightmare. Contact him at 0746-307-159.
Niko Bash, cheki demkuma amebeba. Oh gosh, kwanza na diseti niko juu ya mashash. Kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusi nigware na meno. Kwa
Ashia bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say. Ashia bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say.
Show them a new dancer, girl them. Show them a new show them a new dancer, girl them. Show them a new
Mtana machuwa mkila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndio niingie. Punguza sauti wadaku wasisikie. Sina nema na vile inakaa nite nema. Vile na kill bars waki throw shit kwa mashu wana throw bras. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise your body gym. Girl damn you like a sin and bad man is a preacher. Girl you like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch, me wanna kiss, me wanna do a lot. You want it missionary but me want it back shot. Ha damn.
Ashia bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say. Ashia bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say.
Show them a new dancehall, girl. Show them a new
See, bro.
yeah.
X U
Z drop
S Lexus Mom Boom Bye.
Bado jasiki atiati Tingishi zo mara mati atiati Mikono juko napenda mati atiati Right, left, atiati Kwani naje bado jasiki atiati Tingishi zo mara mati atiati Mikono juko napenda mati atiati Right, left, atiati Sinapenda vile mtu na yoyoma Siri kama gode vile na kuchoma Siri kama mbuku rada nisha soma Ba, do, 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 do. Wapona tuona Mali niko wezulize swali mutu Hapa kila mutu kona kutu Shika wako mi shike wangu mutu Acha kipusa basi minkubusu Acha kamtu zitoke tu dance ati shoke Na usiogope mdogo tuziondoke Mkate nsake npate njote Na ihadi koste miwasha ninote Na kuwa gafete tuende tuendete Shap kama shete jibambe sitete si Leo ni siku yako mami Kam tuka watoke tuwa kule kinguai Na bado kini jenga shtaba Tiatiatiati Kwani neje bado just tiatiati Tingishi zo mara ma tiatiati Mikono juko na penda ma tiatiati Right, left, atiati Kwani neje bado just tiatiati Tingishi zo mara ma tiatiati Mikono juko na penda ma tiatiati
Boy, I'm tired. Drink to sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading, na ka fry sick on ja. Ha, live up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala, niki shake a mic. Pala my damn wana. Swala la la.
Swala la la la. Swala la la la.
Ha ha ha. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Groupies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia yangu ni kufa msota. So I'ma go hard, come and punch up a short toe.
Bonge, bonge. Ongeza hewa usinyonge. Bonge, bonge. Tunawapa mabidonge.
Karibu darasa Leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa Rarua hizi traki hadi zina Chafua meza Muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti Zote kwenye banki Mula implanti Funga biashara kama haileti Kasalo kako kwangu ni kapeti Ni yule boy wakange mi Ulizia pale kwa waboni Mgenge halisi yani tangu zamani Bad boy au pia baba watoto Mzee wa familia kama jomo Sipendi mizozo Jifanye mjuaji unakula kokoto Nadunga madigaga wakidai za macho Chonjo chonjo
Bonge, bonge Ongeza hewa usinyonge Bonge, bonge Tunawapa mabidonge Bonge, bonge Ongeza hewa usinyonge Bonge, bonge Tunawapa mabidonge
Even the government agrees He's a dangerous
DJ Oh yeah Ato kwe mtamu aje wezi jikula
Zao, zao, ziggy, zao, zao Come, come, nikupe, tukinyao, nyao
wow wow. Kusema kweli ni membao mbao. Pao pao kaa kuna die how how. Ay! Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school car inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Niko na kufus dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Kumpum na ipepete. Sile queen na mtepe tepe. Wasenge tuwale nyinge. Suramba na tuwa peke. Dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu.
Kilo nizi chena. Kilo nizi chena.
DJ Kilo Koda.
Isi koko haramu. Ini bom ya Sadamu. Isha pigwa kalamu. Itachezo hali kwa karamu. Kwanza cheki madem vile wanakatika. Kwanza cheki kwanza cheki madem vile wanakatika. Ini bom ya Sadamu isha lithuka. Ime baki mina girls ni kushikisha. Mururu akopoa kama vera sidika. Kanapenda iyo mboko nikiizika. Unawasha nari hadika na chizika. Unapiga iyo wera bila fitina. Kana baki kakida iyo ni vitima. Kadem kana dai kupiga rada. Na vile kamejibeba maze kameweza. Mabese wanadai kana pesa. Kana sakwa kama dhahabu na fedha. Krapenda nikichafua iyo meza. Heri nichomefea nitembe kalesa. Nika old girl vile kana ngara. Kana panyanga ni ngare kama Papa Wemba. Kwanza cheki vile kana tisha. Zake ni mbao kaulunga. Kama ni mboko na kapiga. Ndyo maana mendo ex walupita. Kwanza cheki madem vile wala katika.
Oli Wandelo. Oli Wandelo. Alo. V DJ Jones. Del Mbal.
Lavo on the beat.
Ndio le kijana zazo likuambie puka. Cheza na izo bale unauwa jonda ni ya bukla. Jega na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama stoki na dupa. Ndio le kijana zazo likuambie puka. Cheza na izo bale unauwa jonda ni ya bukla. Jega na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama stoki na dupa.
Hii ni noma, hii ni crazy. Hii si homa, hii si ushenzi. Kazi kuroga, sijai kuwa lazy. We songa, wacha mapenzi. Kila siku kana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal jelo kwenye SM nyeti. Namba 17 mgongoni, cheki jezi. Ndani ya room biashara yani kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Tutubwa kubila hata maji. Alicheki ring, akalie hati maji. Kama uwezi rada basi jowe ni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto jowaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi.
Ndole kijana zezo likuambie puka. Cheza na izo pale unauwa jonda ni ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Kakie ya tunge kama stoki na duka.
Era ni sama juna rungu ya jamii. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna aja kansa apa moshini manduku. Tupu nazitoka bana za agudu. Tupo kini toka nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mangoto.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiko mejipaka wanja. Dicho pep tanju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata tread zinilipikanga na vidosho. Rombo sanga mbaka kesho huku ni kikosho.
Alafu XM kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku gunzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh. oya oya ah. Kupanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mibusia boda boda ah.
Tuma yo fea, sija kamu kumbea Kani njoki nga daimi ndo popokea Akintumie, nitakam ni kwambie Nikupige deki adutulie Akintumie, nitakam ni kwambie Nikupige deki adutulie
Achatumie, utakam ni ambie Nipige miti, pige miti adutulie
Smoke fair, eh Smoke fair, eh
Siyezi kuwa tu tribal Duga joni pesa buda jomi ni tribal Inaside pakeja na main na na daikol Wanjiro enda kinyiwa na daikol Na mindi omesi hakuna pass minafunga Hakuna arambe misi olunga All webcam lakini sikuwa chakula Rada ni masocial like chorea joma chura Niwa mada shiro pale wa bebe skilo Nika shika zika nice suta zani zero Hitman, badman, kare kotero biro Kotero biro, kare kotero biro Kema langwe From dislikes and blue ticks Tango get attack wakadai ku get kiss Tuli get us, sayi wana give this Wana die benga mime chukunga
Netflix Hey, kaulonga
Na iwacha kaime lala nkirudi bado imesimama Kispendi kula mfupa shazo shakula nyama Ukikosa kumpe matua tua kejani na kama So matua tua mtenge so vitu jengwa na mama Tua tua weka chumbari kwa yangu nyama Tua tua staki turungi ntaka kahawa Tua tua teza na kuchendo madetawa
Tua tua Zimeshika ni kwa wawa Ziki nice ni talala Leo ni mashada Tua Zimeshika niko wow wow Ziki nice ni talala Leo ni matua tua
Ustake na amado chikaga kuwa kwa Nahuria
madanya kama chante akukuchande kabumu akachampe sima furiko so lazima ile squad squad Batman finna pull up with his squad squad ratonga adina punja kitanda twa twa ishindo kutanga tanga I don't play games na michezo kwa kiwanja simnachua mimi napenda kuchipamba kujenikate maji na mapanga ni kwacho vile kanja jo zinazungukanga deli tamasha vile na zurururanga nijapatana na kamba sukamkamba kana tai adi lolo kaulamba na kau kuja kuanguka kamejipanga kamebeba kuku na kukumanga
DJ Lexus your favorite DJ's nightmare contact him at 0746-307-159
Bila taku niogopa si Uli nishome utawai nitoka Ata nkanguka muta koki nikota So wind that booty baby wind that booty Suna jona penda yako tu sambuli Wind that booty baby wind that booty Suna jona penda yako tu sambuli Dwene Dondo sama Dondo sa Dondo sama Dondo sa Dondo sama Dondo sa Wind that booty baby wind that booty Niko chizi kami flani niko fiti yo Nimi sari kujendika niko
Nati kwenye ndoto umeshinda loto on the dance floor make mba toto washa nare tupate joto magizani vijiti mudoko
toto tell them say hey
bring a head down on the scene make you sing I know what done a violin straight badness big bad machine kame jibiba niko queen be machine
masa masa ya usiku sako niku shika mutu msuke mfanye kwe wako bila
Goma iko set, kando na wapiga road Tuna zidingiza doka zwansi bato ziki goes Nige zili deli after jengi
zimbo Dola no,
tuna skogwe Loli bido, uko Loli bido, libido, libido Loli bido, libido, libido All along tuna skogwe Loli bido, libido, libido Uko loli bido, libido, libido Loli bido, uko loli bido Libido, libido All along tuna skogwe Loli bido, libido, libido Uko loli bido
Kakisi mama jobuta mishushe zede mizigo Pongi sija yondokia labda kwe na mashiro Alitoka boys awa tikesi hapa loli bido Na story na treni luchi mwaga bila kipimo Formula njote alafu unachorea majani Vako kupiga grisu kiwa solo kejani Magizani feelings za chuma lala ndani Na unajichocha vile bado benka toto kajirani
Nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu
Jogoma iko set, bado na wapiga road Tunazidingiza doka dwanzi bato ziti doze Nyege zili dedi after jegi zime doze All along tunaskowe Loli bido, uko
Loli bido, libido, libido Loli bido, libido, libido All along tunaskowe Loli bido, libido, libido Uko loli bido, libido, libido Loli bido, uko loli bido, libido, libido All along tunaskowe Loli bido, libido, libido Uko loli bido
Niko mito na tuchipo tunakata tumalejo Niko lojo na kashiko na kachapa tukinego Na kambengo kako loli bido za godo Na kinyoka kina sumu so na baki umedivate Kako bless, bless Wezi fika date wataguan kana tingisha Pausisha things ehe Pati bado tunakula tuvako Na dadako ako basha na kulo tutako
Kula like ni mboto inadai na kabiti on my right Toto piti kako fine kashawika nika ride fine baby
Lately ni unaisi kikucheki kwenye mini sketi, kwenye booty shorty. Fanya team za minds ina reporti. Ni lines kasi vibes tupia mshia kofine. Na mafisi wakidai kaza macho alafu zidi tupa vibe, tupa vibe.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka duanzi bado zidi doze. Niggas ili dedi after jeki gimme doze. All along tuna sope.
Do libido libido, libido, libido. All along tuna sope.
Na mimi nataka tu seto. Na usidhani niko idha ya puto. Aki mam vile umenibamba. Atoka nipea siwezi tumia raba. Na ukikampangu siku ya Alhamisi, badala ya tocha nivalie kamisi. Kwanza unipende, mimi nikupende. Na ikuwe tamu kuliko peremende. Isiwe na poison kadawa ya mende. But first twende tupime kaswende. Kwanza unipende, mimi nikupende. Na ikuwe tamu kuliko peremende. Isiwe na poison kadawa ya mende.
Government agrees. He's a dangerous DJ. DJ Lexus, your favorite DJ's nightmare.
Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place.
Big trail on the beat.
Yeah. Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah.
Party after party. After party,
yeah.
Party after party, after party, after party.
Okay, the pregame lit lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like this, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah,
party after party.
Yeah,
party after party.
Yeah,
party after party. After party after party.
Yeah,
party after party.
Yeah,
party after party.
Yeah,
party after party. After party after party.
Okay, the wallet, my boy. Tuna party everywhere. We run this town. Come here. It's a ule dem, ana underwear, ana underwear. Tuna maganji, tuna magash. Kila party tuna crush. Kwa club, mazishi, adi kwa bash. Madem wenyu, ey, tuna smash. Cheki mash, zake zimenyanya. Ameshika shosho, ameshika nyanya. Kamiao inanuka, misi tambui. Napiga adi dem, alie ui. Mini player, mini chita, mini chui. Slay queen, amekunywa moratina. Mbele ya buda, anatingisha mandina. Mujulu bang, ndiyo dina. Dem anafraid, nika anendesha bima.
Yeah, party after party.
Yeah,
party after party.
Yeah,
party after party. After party after party.
Yeah,
party after party.
Yeah,
party after party.
Yeah,
party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya pum pum. Ya slay queen. Leo niko fly carding oingo. Buruka, tingo ingo. Wika tu pisika, tingo ingo. Buruka, tingo ingo.
Chokora, mapipa, unakiuno Shakira. Pigwa kuni dakira, kamote, mashira. Gokinya nadira, kuna pokonda fira. Sina saa majira, mkisi asira. Teko basi pakira, kuna du maria. Kani vajo maria, akiga kiwashira. Kauna penda za dogi, leo nipunda kazia. Kauna penda za mbogi, leo malaya gasia.
Craving, ya kishada. Craving ya kishada, craving ya kijaba, craving ya kijaba. Udi wa muranga lena pia natuma. Mete after mete, manjoti za kumwage kazi mwage kia private site kwa kete. Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete. Demia kwa medeo sikejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaijani swara. Kali ya ride lafu short na mwaka. Cheki likidiki ndo nikiangushe ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena pidi ngoze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jopu nane.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
After party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Sound clear kwa radio. Siyo miserto eh. Cheki design imoshika bi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Tako ready syndrome kani metoka cheki. Alafu atuna penda vagina. Bore gori jisim China. Ini historia benzo na minor. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Mujo kwa nupendi vagina. Niajuna kaka ka vagina.
Oh my god.
Mwere kwa nupenda ki vagina.
Shaki. Oh hear this.
Chapa ni chapanga jodina. Chapa ni chapanga jodina. Na niki chapa ni chapanga jodina. Chapa ni chapanga jodina.
Cheki na nana ni nani otero. Cheki da na dandia kambie pero. Kani kus nataka kambie shiro. Na shiro ana nishwa na mashiro. Digi dia digi dia digi dia wana. Digi dia digi dia digi dia wana. Digi dia digi dia digi dia wana. Brozi kishikanga changa wana.
Na nisi jali ya darangi mina kimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nisi jali ya darangi mina kimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na na niki chapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na
pika pika ringa lima lima pika mimba chimba kimba pima vimba vimba lima zima zima simba ringa bompa vimba dinga mzinga kinda dinda wako pinga vanga manga shada nyanyandaka unezalamba bamba bausaka chimba chimba zika bananana
na jisi jali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na jisi jali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na na nikichapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na
DJ Lexus, show them how it's done, homeboy.
Short on seat console na Shinsky Nick accelerate console wafiki Baya mina kwa gab tricky Hapa bana niko kazi ya pana pick me Twenty faster ama slowly Wapi dance move if you know me Tanga mka usi slicky Sifo mzuu kuzaka kila wiki Oya 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 Kame shika washa fire Wata hepa wata guaya Ilisha wa show me mambo mbaya
Raja Nimecheki wengi wakikamu wakigo Wakijaribu kushindana na kingwa flow Tumeshika maganji, tumeshika dough Ukiwa kinduka kuna kitu okubau Amtupe maganji, ya tupigi show Kani teina maji, ya tutakimo Ligi yako ni gani, mimi niko so Fresh, amekamku wa bamba na Picasso
Short and brief, no wasting time here Happy mood, caribbing wasting Time na move, we save wakati Masani ya breakfast, gym shani tea Short and brief, no wasting time here Happy mood, caribbing wasting Time na move, we save wakati Masani ya breakfast, gym shani tea
Mwaki, kuna kitu inabaki Noma damu wamevalia makaki Skanki, moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe parking Mseke ready ready zianza kujumping Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha iyo steki ya kota Katanisha iyo steki rambo saka Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha iyo steki ya kota Katanisha iyo steki rambo saka
Leni project ento wateka Pata mi base, pate na mapaka Lima panya tuko busy tukisaka Izo panya root leo tutafieka Ika spot kwenye club kakibanju Body fine nika wine kame kwatu Kumbe kukacheki nika bantu Haka penny high heels like low shoes Kwa keni maripit siyo wantu Nika wacha kame breaki kwa ni IP
Mwaki, kuna kitu inabaki Noma damu wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe parking Mzeke ready ready zianza kujumping Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha iyo steki ya kota Katanisha iyo steki rambo saka Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha iyo steki ya kota Katanisha iyo steki rambo saka
Uda ombulu, ombululu Nikireta buru ganga kamba buru Manyungu, manyungu, manyunguru Unajifanya kishazi na ngeuswe ni kinyari Mbona mnani hudhura kwa ndoto Misha kido kijana wa majoto Sitambui mi utaka adipoko Wakiruria ni nambuki utoka poto Japanisha turi ushinda kama loto Manyoto manyoto juu mboko mboko Na mogegia bewenga vya pate joto Ajifanye wa mudheru ni mpule soko Niku mwaka chap chapa ubaza masonko
Haruki do waka Mwaki kuna kitu inabaki Noma damu wamevalia makaki skanki Mwashi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msanda zitone wapaki Mseke ready ready zianza kujumbi Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha iyo steki ya kota Katanisha iyo steki rambo saka Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha iyo steki ya kota
na mafeki base na mogo cash kripa pa bare tatu juwe kumezo cash kesa sa base place yenye nimetogwa kerizo hivyo na woni ita nikiwa ombizo kukoriko hivyo na takukata nikiwa na zimbo nikiwa ombizo muta denderu nkuwa na katia bibi ya onjivo wakerizo da wakerizo wakerizo da wakerizo
Nicky Kush Kush, Mary Jane Hina Bob Bob, Daniel Blaine Nicky Kush Kush, Nicky Kush Kush, Mary Nicky Kush Kush, Mary Jane Benye kina bom bom dan ya blend Siwezi waka kwanza bila gang Na tuki waka basi kende change Jicho nyanya na bado twazifunga C420 na deli zimerunda Mindo pedi na uza hali runda Zile konki mateke ni ya punda
Njuanga njuanga kona kona ntole Apa chezea tona tona dole Shika kongi ndo uchorea kwa vengole Ita toto ndo akujie singo donye Kana shada akujie njo kingoe Nimpe rungu adia chachinshe nandore Masoti zako kwa bedi kwanza ukinipepeta Nikurogia turi vile mirogia githenga Nikioya muna uliza
Kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
Instagram too. Sometimes we go sober, sometimes I'm fit too. I just wanna be not younger. Ha, my business. Ask how I do. Do the better than her. Hey, why me pay attention? So now I just feel busy. Nikki say piga ka uba CTC. Did ya kula ya? Do you need the VC? Me na kuga romantic, neza kum busy. Wanna need a god that me do kata goddess. Apa me your boat, she ka chok chora zote. Niko uptown, tena bado kama choche. Anything ya anything, the lot and the lot.
Shoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisiba koko oh ore ai nimakushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisiba koko nama konyama sijui kama kisa let a change to try to pakia nina asali lakini sina bi napenda punyeto ndio maana sina bi anapenda dina lipata aje mazigwembe omulira mwana wanje Pienga jufom ni kubange ni chome kipienga jufom ni kupange Leta keroma sikuje ni kumange Kuku sutake unga ukande Ka ulambe kusikuje ni kupande Niko mavodoma spirit ni za sande Ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai pita orosho oh Ore ai ni siba koko
Ukinitaka na nimekata jiwa niko maji 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 Zikishuka na wana miss jali 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 Cheki 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 Kata jiwa niko maji maji Kata jiwa niko maji 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 Zikishuka na wana miss jali jali
DJ Lexus, when I say pull up, you know what I mean.
Ring. Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka na wana miss Charlie 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 ja cheki cheki ukinitaka na wana miss taki staki 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 ukinitaka na wana miss taki staki staki staki
Unaleta nguna dunda na uteka funga Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga Akitekwa na kabuta na cheze wa rumba Bada ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa, umeumbwa Kama kok zimefika, stai turi pepeta Manyumba na telto na teveva Jumestunya kuliko nye mebeba
Kata jua niko maji, 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 Zikishuka na wana miss Jalis, jali, Jalis, ja, cheki, cheki, ukinitaka na wana miss Taki, staki, Staki staki ukinitaka na wana miss staki 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 staki
nakata kata dania na seti kwa kinyaru katumbali raru ukimanga kinanyambu nenda fisa fisa kipara kama buta buta nyuma shika kuputa kingiza za maduba mdogo mdogo sina pupa. Adiche anuta masinderi tunanuta. Ukata kutata kwa katatu kwa bukla, 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 bukla.
Kinitaka na nimekata jua niko maji, 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 zikishuka naona miss jali, 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 cheki, cheki. Kinitaka naona miss taki, staki, 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 ukinitaka naona miss taki, staki, staki, staki,
Supa pika nkam kwa kong, kule pizza, dundu na mbosho. Mindo kuinda jaba kwa mkoko, na ituma lazima ilan kwa kong. Dididinda nyanganya dunduka, dididinda nyanduve uka ukuta. Nama tinga na chondon mogluka, nama tinga na chondon mogluka.
Kinitaka na nimekata jua niko maji, 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 zikishuka na wana miss jali, 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 jali,
jali, jali,
I'm meeting, we are getting
bad girl, me ma well pon the scene. Buyaka, buyaka, hey, di wangum noma. Buyaka, buyaka, ma suicide noma. Buyaka, buyaka, we me shika vi noma. Buyaka, buyaka, bad man, leta leta.
You wait here, mutu next, when you tawa bamba. Shell kid, wana mwita motanga ria. Kani dab, ajawai ya kumanga ria. Togi wa, ana watengene zanga ria. Zambas, zambas, ana, ana, ana wa nyandusa.
Nyandus, nyandus.
Silas kuna vitu zidai tuwacha. God stroke na mafans madem na shada. KLG na DRL malkuta waka. DJ leta wako rake kisim ya jabos. Ni waitia mtu next wenye towa bamba. Masilva wana mwita motangaria. Kanidam ajewai ya kungangania. Togi wa ana watengene zangaria. Zambas, zambas, ana, ana, ana wanyandusa.
Nyandus, nyandus.
Nyandusa.
Nyandus.
Ana wanyandusa.
Kezani na mroro chongo. Nakanguza pungi kana pandisa gajoto. Nakipandisha uhoni na kanyuka mboko. Inarumia turika juliza koni koto. Inanyandusa kakitu kana toka zoto. Na denderu wahu ni itadeno master. Nikateka nikasese kapanguza dasta.
Ni waitia mtu next wenye tawa bamba. Lexia wana mwita motangaria. Kanida ajawai ya kumangaria. Togi wa ana watengene zangaria. Zambas, zambas, ana, ana, ana wanyandusa.
Ndiyo zao sima sasa. Haga yake imegoma na ningora. Chari yake anajishana na ngoa. Ako swaro na karungo kamengoa. Nika penga kana toka chiko hoa. Na kitrai kuraushe kana poa.
Lexus the Mix Genius. Follow on social media DJ Lexus 254.